啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
ndị anyị zọrọ ndụ erike, ndị anyị wụrụ n'ụgwọ akwụkwọ nụ, na ndị na-enwere nne na nna nụ, anyị na-enyere aka ife anyị mere ọkalịrị akalị nụ. Anyị na-enweta udo wee na-ekpoko ọbụ onwe anyị ọnụ, na duola ga-emeru nụnụ na-ewetakwa asụsụ anyị nụ, ya na omenala ndị obodo anyị nụ. Obodo anyị wee dị n'udo nụ. Yes sir. Akpọ Dickies 1 Nwata bụ n'ihe na ụmụ oji ikwulugbo kodo na ya si mụ ga-enebe ndị ọyị anyị ya na YBA niile. Oyi na oyi dịba mmanụ, nwale na detisa ga-abịanụ, mana ezi oyi ka jụọ nwanne nenu nwanụ. Ndị oyi anyị nụ na ndị fụrụ YBA n'anya nụ, na fa ka anyị na-ekwu maka panụ. Dezienụ honorable BIC okwu ji akụ, akụ m one n'obeledu. President Nigeria Community na Duala Cameroon. Nwanyị Obeledu, onye ọma gaba n'iru. Dezienu Chief Sir Emeka D. Uzoka. Ebe Kwedike Bilinu, nwanyị ọrụ n'ifite bia. Onye ọma Denis Obilinu. CEO. Lezienu Chief Alolo Dozie Ofue Dozie CEO Dozas Group of Company Abiola Cameroon. Nande wabi esunke. Chinchine dweza ni bilinu. Arubale zama, idi arubale zama. Nama nisu bilinu. Opaleze kwa siliwana. Nalo, unya lo London. Yesu go mwachine du. Ndiyo maja panu nilu. Chief alolo, ifanyi. Mwaswani. Ifeju kukulu wanu na newe nyama biko bilinu. Mwenya nedo bia na nyike nili. Sherman. Jusenjuri. Besti seal na duwala gemerunu. Chief Alolo, Benjamin Ibeneme, Mwachuku Nemelo, Ife, Wana. Ezi mwase anede jenu, okuloka na newi, Onyoma Deniso Dilinu, Eyumu, CEO, New Nice, Group of Company Limited, Adwala Cameroon. Chief Alolo, Anthony, Yesi mwa mado. Akwa tuwe guna neni. Oku loka ni sobili. Yesi bo yichi joke bilinu na nyilo teli. Tugu bendigo. Nani ocha. Onye chimeleze. Onye ocha. Dula Yegaba CEO. Lapta Electronics. Limited na duala Cameroon. Isu ye ma. Hai chifu polinu sweme konyoma bili. Onyoma nidi ma. Polinu sweme kaniso bili. Akusina chuan nubu wakabia. Asian Kingdom. Opu tifa de wan. Nolo. The young group of company. Na duala Cameroon. CEO, Lubico, Oil and Gas, Nigeria Limited. Chief Gerard Chukwudi, Adinde, Abusina Chuan Niwolo, Nelugu State, Kiseche. CEO, Dilas Group of Companies, Adwala Cameroon. Tifu Elendri Masio Nyomani Sobilimu, Ezri Wandri Masina Nyini. Chief Henry Ndemasi, Ikukwa Manolo, CEO YY Cargo, and Dubai Service Shipping Company in Adwala Cameroon. Mr. Augustin, one way your phone be little. Also, when not getting one, Ludi, Nekeki Sejero. Also 190 bilinu. Also 190 accessories. Adwala Cameroon. Unyama gabano miru. The senior chief Alolo. Uche Chukwu. Longinus Okonkwo. Onwa nobeledu bilinu. Chief Ristantu sonyi longu niso bilinu. Simu ijo amabia. Unyama deniso bilinu. Nanyi geneli. Agu jewe. CEO Wazobia African Hotel na Adwala Cameroon. Ndiyo maga banu niru. The senior chief. Shuku Neta Uzulonye. CEO Neta Otto. Seon. Anne Buachala. Mwanyo ruku niso bilinu. Dike na jwa lilo dogu. Ezo mogo niso bilinu. Na Adwala Cameroon. The senior chief, Godwin Emechebe, Omifuku Wan Nandewi, Nandedo, CEO, Jemako, Oto, Nadwala Cameroon, Ndiyomaga Bazenu, Anyikwa Katanya Yodya Nehu, Mwa! Thank you. niru nu maka na ezi oyi gajo nwanne o why be enu nu so binene nu wanu na ndi oyi nu kunu na ekene nu mmadu kunu jikalisi ama na lote no yi no yi diba manu nenu wanu nde ti se pa gabia lelunu ba me ba nu kunu se menu unu lo delu ndi oyi unu nu ndi na kudo lunu donu na ndi na no nye lunu nu ya kunu de ji we ga ni runu osisi no sisi bo gugu ko nenu wanu du maka na ezi oyi gajo nwanne yes sir newi onyoma gaba nirunu temako oto na dualanu onyoma na gemerunu bilinu chief ugochukwu umezulike obele nwanu muchu akaju gomea ceo civic electronics na duala gemerunu jisondi zuno suji bilinu What do you want, Nata? My Java, Imo State. My Jebutam, one. My Java. Ozi Bondu Nolu. My Dwala Cameroon, Nugin, Achino. When your money, the money. CEO, Naris Hotel and Suit Limited. Nata, my Java, CEO. Suji kids na duala Cameroon. Mado kunu jikalisianu. Why be eno no di manu? Ndio magabanu nirunu. Nisianu epulem water. Chidi. Epe kwedike one. No hapu kingdom. CEO Chides Group. Na duala Cameroon. So milinu onye opusu ije loyi na mapara onye opusu bi bi okada kendo uche nezo ranu bilinu star and spiritual guide mabi welfare organization na Cameroon branch this is your luche keno bi bilinu madam donat umuchu Zenu chief chupu nonso moyalo Machuku kunaka wan na nedo Chifu joji to chupu buke so bilinu Agogo money Mpa chupu kweli ndio lo lo kiseke Chifu Jonathan ndomo so nyoma bilinu Onye na gugu Ezi Buruhulu wang Nohana Ezi nibu na Cameroon Ambassador of Peace Onye magabanu niru Anyipo katanya yoya nengu Mkwa kainano Ani mwesi oyedo baby, be kanya mo fulu we di do kunu. Esio ya ma kanenu anu. Oyi we esio. Esio ya ma ga. Esio ye kajo wanne. Why be endio ma? Unu we esio ye mu. 30 years anniversary kunu ne besi nu unu we se kunu lo tanda ya mi onenu anu.
Yes, I am.